kala twagala nyo chovola buli mulamu ye mugenya atalabika nga naye bulijjo akyalamu He's the Lord, He's the King, He is the Creator. Obuyinza bwo bukusaana n'ekitiibwa kibe gy'oli kabaka wa bakabaka katonda waffe ffennakwo tusinga agibewanise angabelese naye tebakutuuka amaanyi go ge gasingayo obuyinza bwo bwe busembayo Kasamanyi kakatonda Nti waberanga sasewa Sete fuka chusasi uteka sabange Katonda ya singa Tunulira solo kutare Yezibera bambi Teri musawo Teri alunda Na yezibereyo Teri afumba Sizala Abana nebakula Oloza anyo ya zibesayo Wachibe joli Kabaka wabaka waka katonda wafe Fenda kwa tusinga Ajime wanise angabelese Na yeteba kutuka Ama anjiko keka singayo Mwinza bowe kusembayo
Kabuzibu